Silly Chicks, baby. Barbaric for Jesus.
Mola.
Johnny Blaze, producer.
Mola.
Nani sipokuwa wewe, nikimbilie nani sipokuwa wewe? Walisema nitashindwa, vita wakanipiga, ili nisikuabudu wewe. Jesus, bado na kuabudu wewe, sitachoka ulichonipa cha nitosha. Walijaribu kunipotosha, slam the soldier tosha. Shaito akiniona na tamani kuokoka. Nikupe nini mpenzi wa roho yangu? Nishalia kwa machungu, nishavumilia kwa magumu. Nikajaribu kunywa sumu, ndani ya roho yangu nikajihukumu. Jesus, you are my defender, I can't give up. Kimbilio langu ni wewe, hakuna kama wewe. Can't give up, yeah.
Mola, hakuna kama wewe.
Injili na mimi, injili kamili, tena napiga debe na mikono miwili. I'm here Lord to serve you, nisha muka sasa kama muka sasa. They put me under the wheel, kisha nika team up na kustay beside you. Nifinyange baba, nitengeze mola, nimekubali wewe ndiye ongozo wa maisha yangu. Nasema asante kwa kubadilisha maisha yangu, kunifanya kiumbe kipya na kunipa maisha mapya. Mungu wangu hakuna kama wewe, kimbilio langu ni wewe, maisha yangu ni wewe. I can't give up, yeah.
Sifu wewe kipenzi changu, milele na milele kimbilio langu. Niwe umenitatulia zote shida zangu, nataka nikuwaziwe kipenzi changu mpenzi. Niwe milele na milele, nataka niwe nawe, niwe karibu nawe, nikuwazi wewe.
Everybody say